Uh-oh. Zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Mool. It feels so good to be in love. Aso kekeza moyo sehemu inayostahili.
Love.
Ni Rasta Ray.
Love, love.
Yeah.
Love, love. Chani enjoy love. Yeah.
Aya tuende nesa we, aya tuende nesa we, nesa nesa, aya tuende nesa we, taratibu bila pressure sito ajidai. Nisiwe mchoyo mbinafsi, nashukuru mpenzi umenipa nafasi. Hey my baby you so classic, levels baby eleganti. Nilizungu, nilizungu sharingi, kama viboti baby uli nipiga vingi. Nilikoma vikavukika vigingi, tuko pamoja zedese ya na vikingi. Na furai unanipa changa moto, nanipa hasira za kuzisaka goto. Kata baridi baby unanipaga joto, kilichobaki mpenzi unizalie watoto.
Usijivunja mipango tulopanga, itakuwa majanga. Mana siwezi bila wewe. Usijivunja mipango tulopanga, itakuwa majanga. Mana siwezi bila wewe. Maria,
Maria, oh, Maria, Mariana. Would you marry me? Nakupenda sana. Oh Maria, oh Maria, Mariana. Would you marry me? Nakupenda sana. Nyuma ukizungusha mina data mwenzako, sitamani kukukosa, everyday mini pate razako. Mistaki mwingine, my girl, my girl, my girl, yo my girl. Fra yangu, 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 yangu. Wenye chuki watakuja kupakaza, lengo la upenzi kulichakaza. I'm your bad man, shata de mula, nawe Mrs. Mula na kupenda mama. Kukutunza sionya sara, nazidi kusaka hela upendeze mama. Wambe au suwasikize, waongo, waongo, waongo au suwasikize. Ongela pisi nyoko na kuita pinima, dress something nice we go out ma. Let's take a picture, wake up poses, out your posy on the beach, catch a breezy. You're the one in a million, though I'ma keep ya. I'm a gentleman and I know how to treat ya. Gang in the bathtub while my songs play. I love you, ma, that's what I gotta say. Wambea toa watesa, nazidi pata pressure, na hizi rasha rasha. Mvua kamili nakuja, uhuni nimewacha, kwako nimesha nasa, sijiwezi mekusha. Kinchiti na kupigia, haha, sultani unacheka, nimesha chana mkeka. Mongezi ya mekwisha na kubeba jumla kabisa.
Usijivunja mipango tulopanga, itakuwa majanga. Mana siwezi bila wewe. Usijivunja mipango tulopanga, itakuwa majanga. Mana siwezi bila wewe. Maria,
Maria, oh, Maria, Mariana. Sana. Oh Maria, oh Maria, Mariana. Would you marry me? Nakupenda sana.
Moja Moja Records.